lekhekhu lasebackfield abathupapa benenkathi rap umdlalo bheka manje ngolifaka esikoleni kusobuyisixwembe nentshebe engathi iy'ntapho zebheshu kathi rap isitathami nomlomo nuka intelezi uphambanelwe imizwe ey'thombeni uphosa njengethekeni ingabe njani esibhakishile esipintsha ngamabhulukwe khona okushaya amanzi lana somiza ukhulume namhlanje kuzozila umuntu ngizogweba lesimomondi yaserasta bathi upik zulu khona usiye umrap ubaba nje ophaphayo usmat ngalikhazi labantu kuthathwa amafeature kuyaphela ayikho ihit ebholo wena zonke le ngoma uyathenga nama-views kwi-youtube siyazi na uyawathenga ingoma zakho kuze zidlala emsakazweni uyayikhokhela umonakalo osuwukalile empaphasweni uzokhokhela ulala kanjani kuleyo ndlu wazi bhilonga kuquest ungazongithesta
ayikho into ebhorayo njengomuntu omdala ophaphayo
uthi uzongiqasha ngidrive itaxi ye uyakhohlwa ngakuse-icon ngakuqasha udrive itaxi bo uyishofa le-icon ngibonisa umhlaba lapha esentini sewuyangikhoxa manje urepha ngabo sichazi nkabinashini wemageza I am in the league where you don't even rank ain't no saving you again when I chef ubhebhenene and just take it on the chin awuyeke manle and thinki ma kwenzeka umane uyiyeke ne-rap ey washo-ke big zulu wona kukhona ama-hit ayasipik lut lento isimple uvele ufike ubambe imike ube nolaka ukangu blind kanti slind hook
ayikho into ebhorayo njengomuntu omdala ophaphayo phela ngibuze njanatime ukuthi ngilenzile yinto engifunayo
awadabuki omega wasiphuka nesidindi bakungeni ivesi lakhe vele icishwe imali eningi uyibhindi when you speeding ngapha liqinile nolimi wanda liyafika iroyalty efemelini karikiriki nakusengibhaxabula one of my students he was raising his voice ngoba ngamshanga ama-blue ticks ku-whatsapp one shot kill me nama ngidila no-law bekusel umageza kaphukithi nala sigijima khona and yeah with this catalog ngiselokishini nase-north is more life than ukuperforma bomabri nase-north phuma phansi kwesidwabo ulovo kumele wemhlantweni jefloyd carry yokikadankeni nozakwe ikharakhalo okhuluma ngalo